Sijui kansa una kesho, kaningali na uwezo wa kuifanya nitaifanya hadi mwisho. Mwambieni huyo devo, simogopi shetani, sagodi uko nami hadi kifo. Kansa una kesho, nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima niwe imara, wasiniangushe. Naona sana kila siku ni zawadi toka Maula, na so haja gani ushike tama mama, majaribu ishaoe. Nataka madui zangu watashikana na zao njama, siwaogopi na simama mama, ya kiama yao yajae. Yendo pesi na songa naye, wanashanga kuna stress na kuanga naye. Naishi town sina kesi mahakamani, au deni za madirani, niko fresh nde na ndani. Oh yeah, yeah. Na ogopa Mungu peke, wanadamu kija kumtapash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumi, mfanye sugu wewe, wakitrai kuntisha naomba nisitetemeke. Siamini jodu vile naishi life ni ngumu kwa mini isi ndoto. Sijui kesho vile itakaa, kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo. Wairidhishi roho, yani sana, tena sana. Hata wala wananchukia wananiheshimu bramisi kidogo. Si baba iki nkisikia mkiongea nazidi kuwapa miki soko. Na kama sasi smami, staki life niache matani mtani. Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu, barabara zetu zinyooke, waone mfalme ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe. Hey! Na ogopa Mungu peke, wanadamu kija kuntapash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumize, mfanye sugu wewe, wakitrai kumtisha, naomba nisitetemeke. Me and my people, we never die. Say we live forever, and forever we multiply. And wherever we go, nini ni waneza ni show. Takasi na kitu, ukona mimi kila siku, kila siku. Wewe peke na mungu.